Hapa kazi tu. Kwanza sante Mola, tunashukuru kwa dua. Sisi himu chama, hilo tunatambua. Na Magufuli namba, hata tusua. Na kula yangu baba, na kupachukua. Magufuli, Mama Samia, Useni Mwinyi na Tanzania. Umeibadilisha nchi, miundo mbinu pia. Uchumi wakati, leo tumeingia. Kweli CCM
namba moja, CCM chama. CCM namba moja, CCM chama. Magufuli namba moja, Magufuli namba. Magufuli namba moja, Magufuli namba. Namba moja, CCM chama. CCM namba moja, CCM chama.
Umetekeleza ilani ya chama baba. Umekuwa mtetezi kwa wanyonge pia. Umefufua viwanda, umeongeza ajira baba. CCM ndo chama tawala. Alianza Nyerere
tawala, tawala.
Akafata Mwinyi baba
tawala, tawala.
Mara Mkapa
tawala, tawala.
Akaja Kikwete
tawala, tawala.
Magufuli baba. Magufuli, Mama Samia Suluhu, Useni Mwinyi, Majaliwa, Tundu Bashiru, Pole Pole nae, Profesa Kabudi, Tulia Hudson, Umi Mwalimu, Useni Jafo, Baba Makonda, Kigwangala.